fewde e raffinde naago o usuluji njobeteddi nokku odi ka wawa huncande hoore feyi banamba ko hasindini e muɗum ga suudu mairi banamba mo koyɗe muɗum woni e lanjungol ɗeɗo dewle holiti wiide ndeɗo yombere yo wakkati e juuɗe muɗum hebbintinde kesuji muɗum madame Coulibaly yandi lala simpara yo kontotoɗo suudu mairi banamba
lafiddejo anam mata sanato mene ga banamba duuɓi heewi hannden meɗa heɓa huune ley ɗe dewle ko watte saabu ɗum huunde nde fina tawa amen hollitunda waɗo dewgal kalisi muɗum ujunaje ɗiɗi temeɗe jeegon ley mairiŋaji ɗi ko yata dewde temeɗe sappo wonko watte ñolmon goto so ɗum waɗama homo fuu ana heɓa huune fottade maire on du keɓal muɗum ana yirwina saabi ko noddirta usruji ɗi e nandal muɗum fuu ana cotte ñalaji maɗa heɓa jooɗa waɗa cogguji mu en ɗum fuu ana watta jawdi nde keesi mairi amen o
lewi kanko madame Coulibaly yendi lala simpara ko heɓtele on ɗon ñalawma darde muɗum ana mawni sanne bangal daranogol saɗɗa commune o
kalisi fuu ko heɓa mi haɓɓa gonɗe dewle le maire on yaata usuru ɗi fo kalisi muɗum fuu on nokku mi adan ɗum yuɓira laamu koɓe ɓen caggal muɗum mi yoɓan coggu diyan e coggu kuran kaaki gollirɗe woni ɗe maire ɗi moƴƴa mi moƴƴinan ɗum so ɗin ɗe dewle waɗama le laamu banamba ana nafa amen sanne saabu jamata ko heewi muɗum ana heɓa hen huunde
mobilaji adoji yimɓelle iwde bamako yaade banamba kañum en du holiti wiide wom ko heɓi sanne fewde haɓɓugol ɗeɗo dewle ana heɓa duuɓi tati jom kanko Moussa Silla goto e dorbotoɗo ɗiɗo mobilaji holiti wiide oɗo wakkati yo ñalawma mawɗo e juuɗe makko tawede tampere ko yiyata ko ka fuu o holliti wiide keɓal ngal ka nafa muɗum ana mawni sanne e juuɗe makko
sono haalana gonga mi yetta Allah sanne mi heeɓi huunde watti lewru korka ƴaɓɓinu mi heeɓi tiɗalaji kewɗi Allah tan andi jooɗi ko mi heɓata leɗɗe dewle sono waɗe to amen ga banamba somi tiɗiken ɗe dewle joni layaro du yettiken mi heɓat huunde le muɗum sa meɗa waɗa hen cogguji meɗa yetta Allah fa wala seeɗan
wati bela inchallah
golleji kertanaɗi jaagu kañum ɗum ana maate sanne le on ɗo wakkati le ngallure banamba ngaɗoɓe jaaguwoye tuskoye grossiste en kañum ko nandi e mum en homo fuu wonko wondi sowde
kude marié
rewɓe hursanaɓe ko heewi wari soɗɗen matelaji mumen to leloto mi cotti ko yaata ujunaji capanɗe jeegon e ujunanoga e juuɗ timmi maaro ana soode watti dewle ko watte to amen ɗo joni min miɗa cotta pomme de terre miɗa cotta jabaje tamatiji e nandal muɗum mine saaraɓe rewɓe meɗa sugla watti fuu so ɗe dewle fuɗɗiken saabu ɓiɓɓe amen rewɓe waran hursine ga ɗo tawete fo ɗum hunde ko nafata amen
a inde meɗere ɗi
ha wasa ko yo gaɗo puddi bamako ɗo iwri yaade hawroyde e ndeɗo yambere o wi client en ana ɓuuti ɗon
min mi wari wadde ɗe dewle min mine wondi e daɗɗude puddi e koyɗe ɓiɓɓe rewɓe miɗa wawi daɗɗude yogaɓe buu temdere du o yalla hono ɗikkulleji ana huncina hoore nde guenne amen guelle hewɗo hannen bangge laamu banamba ɗo ana wondi e ñimmude amen min ke miɗa yetta Allah sanne min ka e gurɗan caggal so dewgal waɗama mi faabotonmo saabi so kanko jaaɓi hursunde gan hunde foof ko mi heeɓi aduna mine peccit
yimɓel jeyaɓe le ngallure banamba kañum en ka ana dowmi sanne kawrtal mumen teme ɗiɗo ɓo haɓɓugol dewle le nokku o cartaɗo hitan ngarorde